Asam. Isho. Yeah. Gunini ngiphila ngivalelekile. Imizwa yami kule mpilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela lahle usizi noma imizi nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash. Gunini ngiphila ngivalelekile. Imizwa yami kule mpilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela lahle usizi noma imizi nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile.
Ngizwa ngathi ngiphela umoya. Abanye bathi asishone khona. Yebo ngithi asifele khona. Ngaphela umoya sifele khona. Ngizwa ngathi ngiphela umoya. Abanye bathi asishone khona. Yebo ngithi asifele khona. Ngaphela umoya sifele khona. Kinci kusazokhala ubratya. Inkabu zami gijima imbatya. Ayi bazolusa matata. Simpilisa kwethu kusazokhala isibambam. Ayi lona umdlalo wamagorilla. Yebo sihlathini amagodzila. Kuqhuma isililo umama usolila. Kwakhonya inkaba inkaba isodinwa. Ayi mina hip hop nginkalakala. Bafana bami nina ngigcwele nje ukubalabala. Kule game baningabonde abantaba. Susi ngicela ungidlalele iphalafana. Kuthi angithi rikiriki sferi lithi. Baba pro ikasi rap isiphithi phithi. Hello kusinu aka inkaba yakithi. Double SP mutsakolo igiligi.
They tryna stop me, stop it. I'm taking off like a rocket. Pretty motherfucker no rocky. Yeah I'm not and I'm cocky. Yes I'm him right now. I'm him right now. Hey, yes I'm him right now. Nigga I'm him right now. Yeah.
Gunini ngiphila ngivalelekile. Imizwa yami kule mpilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela lahle usizi noma imizi nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash. Gunini ngiphila ngivalelekile. Imizwa yami kule mpilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela lahle usizi noma imizi nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Dos.
I'm going up, no ceiling. They stress, I'm chilling. The game turned me into a villain. I'm mad, I'm killing. Yeah, I say I'm him right now. And I won't back down. I told my niggas pipe down. Time to shut it down. Yeah. They tryna stop me, stop it. I'm taking off like a rocket. Pretty motherfucker, no rocky. Yeah, I'm not and I'm cocky. Yes, I'm him right now. I'm him right now. Hey. Yes, I'm him right now. Nigga, I'm him right now. Yeah.
Gunini ngiphila ngivalelekile. Imizwa yami kule mpilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela lahle usizi noma imizi nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash. Gunini ngiphila ngivalelekile. Imizwa yami kule mpilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela lahle usizi noma imizi nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Dos.